gatatu ekiyo n'omuwa kuzimba n'amala wamuwa kuyasose kwenyinyako nyo bawalirwa nabatayegola mukanga tiramu babinyera balirwayo nyo nasasi ekiro kwewalula amagiro nagirinyeza obunaku kibangi okubumenkiza ekisimba mubanga nekirandira mbakwetulangosi yatuna kusimu wafunasusa kiyomba akotesa omutre yasusa ati timuwakulimuswa bukulumirinyotyo nobalangako obutyobutontogolo atobukambaka kwakomambirisobi zirimbalaga sijunamugugati agawomera bali bagawinja nyonyo kale omugeje gwobukuyambe omuti kaniwalolinga ntina bannange olina jemeza teyayo yakulima nsonze nalimu ekisambu kyantaliza lwansonga sibala butontogolo bakoka wetwawagasijo munnange amangu ab'omuwaku n'atwaga tubataasiza naye tuwezeemuki mutunda gwo bigambo bwokunesanga yabbeyo naye eyalinagolumi
Yeah. Thank you. Yeah.